teneno tango kameno Papa les Weka marisani nitapotea Nitapotea bendera bado inapepea Weka marisani nitapotea We bendera bado inapepea Watoto kamarisani nitapotea We bendera bado inapepea Weka marisani nitapotea mi We bendera yangu ipewani Watoto atapata tabu sana Kusumi watapata tabu sana Kwa mimi watapata tabu sana Watoto atapata tabu sana Nabado atapata tabu sana Joe, Joe, Joe Joe tandaro tembe Manzese, manzese Joe tandaro tembe Manzese, manzese Joe tandaro tembe Manzese, manzese Joe tandaro tembe Manzese, siku watu fide shure, shure, shure Everyday shure, shure Emoli se baba fe shure, shure, shure Everyday shure, shure, shure Shure, shure, shure Everyday shure, shure Emoli se baba fe shure, shure, shure Everyday, everyday Toba, jotu chese msikiu, msikiu, msikiu Sikiu, msikiu, msikiu Jotu luke msikiu, msikiu, msikiu Abungu Msikiu, msikiu, msikiu Muli seki sikiru na kijua We msaga sumu na mjua Ziso babu kapala Na fando mazesa na tamba ni kasimera Muli se makaferi na mjua Pabaloli yondo na mjua Mwanagu MC Sodi Mamba kina babu wajuku kina ponera Bado kichokololo na mjua we Kabla kasidugi kutokea we Ziso bato manyala star Majidi migoma dogo wesi ukaelewa Watoto atapata tabu sana Tabu sana kusumi watapata tabu sana Tabu sana mavino atapata tabu sana Tabu sana homama atapata tabu sana Bado watoto atapata tabu sana Tabu sana kusumi watapata tabu sana Tabu sana peneja atapata tabu sana Tabu sana Wanasema najidai Awaja nikopesha Misu njomikali hona najishobokesha Usiku sirali kama popu na kesha Kufo sisalari watoto sijeteseka Wanasema kiume nini Kiume pesa Ujamani kiume nini kiume nini kiume nini Kiume nini Wechi sumasuna kiume nini Kiume pesa Ujamani hela nkumu na mademu analeta salau Hela nkumu na mademu analeta salau Hela nkumu na mademu analeta salau Hela nkumu na mademu analeta Ujamani Era ngumu na mademu analeta salamu Era ngumu na mademu analeta Toba Isari Tiago Toba Toba Muulize kisingeli unakijua We msaga sumu unamjua we Ziso msiso mafani ajiti machala Ziso pijaka pita sopi keisela Ziso konola jini msu wabashite Sfuri sita tano saba kabla ya netano Ezia kola guadogo nigana maseke Kuku kwetu mjani maika ndo fundua michano Ziso konola jini msu wabashite Sfuri sita tano saba kabla ya netano Ezia kola guadogo nigana maseke Kuku kwetu mjani maika ndo fundua michano Yani, yani, yani Ezi kabla bangu silo Mwambage udogo solo Ziso mendo DJ kwenye kigodolo Come on, taki bas Kaufi pinga bas Ziso mendo DJ kwenye kigodolo Come on, taki bas Kaufi pinga bas Kona come on, tani, 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 tantari anku mimi Come on, tani, come on, tani, come on, tani Nasiko kisepa, anabaki weze babironi Come on, tani, 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 tantari anku mimi Come on, tani, come on, tani, come on, tani, come on, tani Nasiko kisepa, weze babironi Aisa Extra Large ya kibubwa Kumsi kwa singeni unaujua Muulise unaujua we Fani Dadi ya mala Miambili stino mkua Bashite minamba Masala utatumbili wa bongo Kula mamba Masulo Kira kane tano aduilo saba marebo Yomba idi mwako Nakuja uko Hey, hey Dashon Plan A, plan B Mwanangu wewe Papa tura papa Schneider mpore
my bow, my bow.
Summer.